Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Nuhun jira to bogi janiga fandu hala Mamadou Sama Sekou jom nyali sakrabe hedibe. Yambereji festival kewdi na sarta cakte yontrende bomako do kedde leydi ndi soñ berna jamarande yetti dun odo wottuti alaji le Mali honjotobe na narra landinobe benna denta golididde. Projet kesso do sariaji wottem den waddondiri politinkobe ka fadde dun yamre gulirede CNT na jukiti ketto tondral hakloaji hakni mabbe benne pelle leydi ndi. Yetre meden hertande naba en bento yamfuli la tonno do kabaru yigaji leydi ndalado amen darnu koyde to nokku dashegi ben gol ngurdido ngalurende kiloji didi di ngoni sem kabaruji amen hande kikir aljumaare 13 May 2022. Bismillah sakrabe mbolo to kolonje ba ben beledugu to bla minni fem ben ma hula bamako do ngoni yogaji yambereji festival ngade tedi wattu ben ngududi wattu jun o leedi ndi ben bibe leedi ndi bibe leedi mali yogabe na jetta di do ben buri fuf na jetta di buri fuf o do wattu ti alaji kewdi le mali ka non honjotobe yogabe na darda landinobe martundide kumpa yalla ben pati di kewa pat kawrute de kewa sanne e fa kewa fa jabito e cakite yonterde kam keddan ko ne do fesango Ousmane Niall Boule e Sitasidi be
heewgol festival ngaji le Mali hala haljana heewi do mudun wattu joni o sini yogabe kolitiwide dum wadan fa himbe jewta fa gasa le cakite yonter no jiddiri yogabe kolitiwide edon jabbiti ka horebe groupe wala ha kawta e sakitibe be hakkilo e kolitiwide himbe Mali heewbe mburi do festival ngaji din horejo groupe wala ha fuseni jakite holitiwide ko latifu o golle ana hani beedenede barkantaku
katiri gala ko hanna taw himbe medo ko heewi andina di kulleji do sabe hanna so mena fami jamaa do yember amene hono ne yembere fu watte a tawan hono andirbe di golleji mudun tan wonko watta dum sabde na fe goto wawa wadde hono di yembereji ta andina kabaru fina tawa yodi hono ko jangete
no c'est quelque chose qui s'apprend
fuseni jakite ana beydana humini be fina tawa kuyam yalla anandorno jande humpiti ngoji e gollidal lobbal woni hakkilo do directeur festival international development local andirte do wele wele gonde yembere mudun tata berde kati Mustapha Konate anandarta humini be festival ngaji beyda gollidinte
mede kaja jantude eme pamira en fu won do le ngal golal amenga do won ko metewta kawrtande jama on fu de nikkuja amene yotta fa erzo ngaji di fa yotta cagan lead kasin do jatu metewta le de yember amene
le o wattu mo bonandaji kiwdi ngatte e kuddeji sabe jukko ngoji cedao do mali on jotobe gabe hakkile mo ben festival ngaji di ana bay wadde fa himbe mali je seda ko ubata dum ben bernde
sakrabe to taklaji mo do kabaraji banga bembe am Facebook e Twitter ben ka hejabe lamu leedi mali bisimi ben akam sare kenyen sapu didi lewru me kam mi ngaji siterna chapadna e jetti di jammeji yite ngoni mudun denno dum do yo hunde fi edm dum energie du mali denno dal data sababu ta buytude sanne tajgul courant le ngalure bomako kambe lamu ko be gine ngodi tutibe guldo gubbo tukku hukugol gubbo ben dido berdi do jammeji yite arkature wonko ben ken fasango sitasidibe
kun yaata mobilaji debe jetti citerne loni di essence wonko nati kure mali donko holliti directeur général douaniere mali Mamadou Konate levi mako mobilaji chefan joy didi wonko hani wardano nati ko di mobilaji le leedi mali waddude essence lam ngob leedi mali wonko taji di dabriji giddi le noge jetti lewru avril hakune kambe ga leedi gine yalla di mobilaji an heba wadde essence le leedi meden di le nden jalane gubal lam ngob leedi mali gobbe kay ministre des affaires étrangères entité Abdoulaye Diop kay ardibe yehi leedi gine do kaldal nadde di mobilaji levi mebbe lam ngob leedi gine be kay hokkan leedi mali ko yata milonji 4 litre gasoil o dabar ana taje yalla ana nato sabe parti torra hewta yimbe sabe essence lewi horebe leedi meden di dabar tajama yalla hune fon kabar essence e gasoil yalla ana nadde le leedi meden fe mangal mudun parti do nyaka citerne ngaji 4 keddide ana han nadde mali de aljumaare do ngo holliti horejo chambre de commerce et d'industrie entité Youssouf Bathil lewi mako nyako essence kay e gasoil le leedni do habbidaki e torra ka leedi woni mo hande nga ga sabe mudun yo murtere golle sendigabe humnibe kabaru ngal gollal essence le leedni kay le ciagal leedni
projet do seraji wuteji ben waddundiri politinkobe yogabe yesu jabani du wobbe kay wonto jabana fi kabaru sabe bigila joni be ko be jihi ko ben nanga fi hakilo mabbe fati yatar wonko ben kede fastango Ousmane Niall Boule sita sidibe
parti politique ngaji kewdi kolitiwide sariya wote ka an hani yewtede sini wana dun lamu kobe gombe handembe ana bay wadde ko weldum ben e wuteji ngaroji din modibo sumare won effet de cadre de concertation de parti politique politique kede ko holliti wiide
fandane projet de loi juinere nanaka ministre communi do kabaru do ministre de l'administration territoriale wonko kawre mudum no wodi tibe cagan wote ngaji di assesserme kay hore biru ngaji to wodi watelo be han signude tal groupe antitel pv do wonko nato sabe habli yir ko yir ko di fu e wote ngaji watedi sabu dina projet de loi holitama wi signune won tal gurno to president biru ngaji wodi tan wawa hiide an watta so president biru ngaji wote ngaji hebaka do wa nata sabe wodude guika li wote ngaji di
wana dum woni hakkilu e parti politique ngaji yogaji kumini de faabade laamu hakkunde jo o le majjan hen convention pour le Mali e wi hore junde fedde ka sariya wote wadam le wattum hani wadede docteur Allah Boukoum hore jo CPM
tagan dubi chamantati ne leedi meden pammi laamu democratie fa handen woti ngaji meden waddu laabi laabdi woni yimbe ko heewi ko perm e welta jati le woti ngaji wattedi ga so bibbe leeni pay watti ko dum en teknaade kabar woti ngaji do an war nata da sabe hada yurko yurko ji wattedi wakati fudi
wattu jono tinade himbe do ka sariya wote ana jokkini conseil national de transition CNT di joda halaji hakkunde parti politique ngaji fa les sociétés civiles e gube jogide kabalde cinyinide fa jam hebe fana mudum yalla ka sariya wote keso ana beede moƴinede farde mudum bamede
majere faaba larmi mali wondi wadde wakkat juno bamako do ben do ben anya do ben landunal fedde CDM kanye pelle kawde hono yirwul ton se debusile rampal nedo majere ana wondi wadde dun len nokku jogaji e region ngaji di nden faana mudu yottil sanne larmi mali kanye dun timmingol fa laaba dum woni talkuru hakkunde leedi mali e leedi france sidi kwati woni kejado hala mouvement yirwul ton wonko hanni moussa malistou kedo festango sita sidi
aujourd'hui avec l'armée on a de l'espoir pour en tout cas pour
handen mangal pad leedi malni be nati en jikke bibbe leedi fu e damudum de huntu kon torradi won dele mudum du sabe hanso men fedde entretien collectif pour la défense de l'armée mais yaldi mo holdita men de jokki mangal pad leedi men so a ewi enen le torra mawdo sabe wolden wonde mudum ne wolden wala sifa aranno atama gelleji ko heewi wonko suma to yimbe ronde hiteben le takke mu fu ko nanga to yimbe londe hiteben ganyala la handen me yaltan pour mo holdita adna fu e damudum bi men jokki l'armée mal me faabaton ben yalla be hunta torraji wondi le leedi meden be haba yimbe do be hita be faato be haaji adde kay wartane bamako faale lamodo meden wondi le sahin fu wadan ne majre hollita be jokki armi mali on
la manifestation va se tenir surtout à kay
to yamfultu holtam wiide ben nokku damaji kewdi natturno buri fuf ben nokku lolido dashegi ngudido ngalurande kiloji didi ben yimbe le hobbe unyaaji yimbe le ngoni kebobbe ben nokku notoro li odo nokku e bidin kewi not lotobe ben bamobe kaaje ko nande mudun den hono fuf be landini leedido nokkuji damaji di kanko nedo amen Juliette Koulibaly njano do tun ben ko ben kedna ko hebani do fusango Ousmane Yal Boule sita sribe
le nokku damaji dashegi sini mono fuf ko watta fa ba ko nyama itukul kangi arandewul mon fu mogota yalla andanya ko hebi be himbe basan lugge uto kaaje e jaare ndiji yalla ana tawa kangi le mudun faise be quality wede e be keba hen seeda e be metadu e tidalaji kon ido mudun won ko tindini wede o su ko jokolle goto kul tindini wede pat inde mu hale
parce ni ko batte gese
dan ni kangi de le sappo fu a hokkan dum be genini ko yata djegon so ni wida yalla na kangi mar itan samoji himbe antade be tombula be saldon yalla ko kangi de yoga be ko jati an jaba kangi amende
dore bi ko babbi da
tagal wonno ko ni sobe kaaje de beedu ngatta golle mu ben addu dabre e goto e mabbe holiti wi do mo wayi wudi ko yaata ujinaaji jittile nyaloma
ni vesi
chakuru wotru ndir kangel irsan ana chotte temi jetti mede golla dum do nokkuje didi chakason sedi leedni me lotan kasi mabbe me itta kangel de hen me chotta gazu chottama yoga ana wadda kals amendi yoga jotta wadda kals
dobe tawtu nan e wari
o golle jukina e lotu gol tagal dum woni ko kangi o sottete sini awa jakite bi yam fulila goto holiti wi do an heba e golle Aminata Diallo kanyun holite wiide ana fandi ko heɓata
le golla am lotto kanga de tappiji me dabbe tal leedi men lanta do do hen wakkati goddo men wawi do ko yata garmu goddo ana ciotte ujnaaji joyi ujnaaji jeegom ma sabuji fa do mudu ga wakkatiji a tawan huna fe Allah me hebta giddi beete me ga fe huna me hebe faande mi wala golla du
sambara ko gage
holite wiide hedde be himbe fu wondu wado be coxer ya ku sodde kangi o yaade ciotto be itobe kangi holite wiide le lugge yo gaaji be kawra indien nana be jittira be joppan on nokku do wonno ko Juliette Koulibaly hebe ne studio tamani yude yam fulilla
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
sakiraɓe ɓen ali kabaruji amen keɗoduji to kujuro kaljulo toon hultan wiide golloɓe ɓen ndemoɓe rimo cercle o ne bemba sanne rafi heɓugol engrais oɗo wattu o ndennoɓe hulti ɗum to lofigue toon ley commune kajulo ndenno e wattu bottu moɓe moɗo kamɓe golloɓe ndeɓen Habu rimo cercle o ndennoɓe hulti wiide so ni ɓen engrais o heɓaka fadde fuɗɗode lewru juin ndenno sikki wala kay yolbere natan e ley cercle o ɓen mawri en timinan kabaruji ɗi ɗo sigasu ɗo holta wiide projet ɓen sakkade kuteji ɓen ti allaji ɗum woni rafidenagu yolbere keñi ɗum welter wakkati ɓen fuɗɗama fuɗɗi keñen ɗon alkamisare sappo ɗiɗi lewru me to sigasu to ndenno fanda muɗum yo sembinde bawɗe yo sembinde tinare jamare nde fewɗe ɓen e ɗiɗo ti allaji ɗi ndenno kañi ɗum yirwingol kañi ɗum yirwinde golleji demmal e kañi heɓgol ñamduji ndenno projet o waɗa hunceta hoore e ley région ngaji sikasu segu e bugoni jawdi muɗum yo milliard uji sappo e nayyi CFA e dow no itti ɗum woni leydi suede e balɗe duuɓi nayyi ɓe garata e golle o sakiraɓe ɗum tumita kabaruji amen tota mistitto wawi sade fumpita dow bemal amen 3W.2.org marno ɗon jammu 37 321 ɗo seeɗa yewtere meɗen magasin yewte meɗen sukaɓe ɓen rewɓe hande ɓen nana yowi dow kabaru haybugol ɓeygu to blatourne kanko Moussa Malisto ko wonnoon lelloɗa amen toon wonko ɓen keɗɗa fayi tan o miya sita sitiɓe yo en kiire joom
toutes les femmes du Mali
Fatoumata Balo to Bilatoune Dia min jeehi oɗo Inna Galle e sukaɓe makko ɗiɗo to sesref ngallure nde caggal mintaji totodiral hakkillaji hakkude makko e sage femme o Fatoumata jaɓɓani sifaji haybugol ɓeygu
mi wari ngal kortal saabu dena hunde ko addirte planification famnel o hunde lobbere ɗum naato saabe faabade rewɓe yoppude wakkati juuɗɗi hakkude ɓeygu mumen sukaɓe ndu ana wawi heɓde cellal nde muɗum caggal so debbo waɗɗe planification famnel ana wawi natal saabe hokkudemo cellal o ɓooyata o newey ɗum saabi hannde so warmi waɗni nde hunde
ka noon Binta Soubakay wonda mabɓe hakkillo oɗo Inna Galle mo sukaɓe nayo ana sowi lebbi jeegom omo jeeya li goto e commune ngaji cercle bla o holti wiide ɗiɗo golleji ɗi na jogui kuteji mawɗi dow cellal rewɓe
min kam mi waɗa ɗo feyne gotan saabu dena joni suɗɗon a baɗa jaɓneɗɗi haqqilleji ko heewi ɗi kulleji ana nato saabe hewtine debbo jaati rimo torrade woni rewɓe ko heewi caggal so waɗɗi pikiri ana nato saabe ɓe ñawa caggal ɗi torrade fof ana wawi natata saabe fe hone tiɗna debbo yiɗe lawa muɗum ma wasa heɓde ɓeygu feewi
madame Sissoko Tara Trawari sage femme to sesref bla holti wiide dabareji ɓamama yalla famminde jammare gonɗe ley kereduji ɗi e wi oɗo sage femme o ene hani kabar muɗum huncine hoore no fewiri yalla yimɓele hewɓe ne jaɓana planification o
mel woni kulleji tati ko wawi waɗede ley nden hunde goho muɗum ɗum ne wawi jutnede ɗiɗɗel muɗum ɗum ɗo wawi ɓuɓinede seeɗan ga jogaɓe jaati ana waɗan fa ɓooya wasaɓude ɓeygu to menan ɗoke rewɓe hewɓe ana yiiɗi ɓamde poɗɗe muɗum nde jinande pikkirne goɓɓe ɗo ana pesa juuɗe mumen waɗa hen ndi pikkiri ɗum homo foof ana wawi yiide ɗum rewɓe ko heewi ko warta waɗa ndi pikkiri kan e jumeɗa cuɗɗumen warta mais famminaɓe fa gasa soɓe heɓaɓe waɗa pikkiri muɗum ndi ko heewi meɓɓe so waɗi césarien meɗa hokkaɓe haqqilleji yalla heeɓa waɗa ndi pikkiri
to blatoun hono nokkuji goɗɗi leydi mali rewɓe hewɓe jaɓana fi kabaru haybugol ɓeygu immadraji arɗiɓe cellal e tawede foof ɗum wonni ko Moussa Mali Soko heɓani en wattumo o wonno to blatoun